LGSwagmusic.com.
If you're a big man, I
song
Kusango na wepe bili palo Gandhi na yola ntuala kuchalo Nali kutemwa no tukudauta Aba nubevale sandi ama shauta Kala kupela lavu kabila ngatela man Ifitenge ni kabila Na kutemwa fe fifine waba Aba nubete wumfabu ino fifine tuaba Salamu chipi kutu wale kuchalo kumbi Ukesa na makunga kashale chitumbi Wali nkona titifuae na umbi Narishibanda kulufia nye shita shimbi
Ukutemwa na kutemwa iwe
Bafwa tulamba na chilan shuku chilan shita Na wai shwe chite muko toa kwa tacha kushita Chite muko toa yibimba momami kushipa Pa 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 kakumpela Nangu basambe te ineba mekela Ubusu makuli webo bala sensela Ale mami nombati hapa chendela Bala kwa kachansi kakupampula Na yibimba muli webo vena taba sekelamo Wamone te muko chesu chakupene na koyangu
Ukutemwa na kutemwa iwe wila isa no kuntu isika Ukutemwa na kutemwa iwe wila isa no kuntu isika Tapisha morimo pati kwene viliparo Tapisha morimo pati kwene viliparo Ukutemwa na kutemwa iwe wila isa no kuntu isika Ukutemwa na kutemwa iwe wila isa no kuntu isika Sano kuntu isika Ukutemwa na kutemwa iwe Wila isano kuntu isika Dapisha morimo Pati kwene liparo Dapisha morimo Pati kwene liparo Ukutemwa na kutemwa iwe Wila isano kuntu isika Ukutemwa na kutemwa iwe Wila isano kuntu isika
It's gotta be Mr. Sake on the beat
LGSwagmusic.com